Kuna msupa anakuanga Messi, anapendanga kuset the tone. Kuna vile zikinae sana densi, anafanya na jizi for sure. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro. Ebu come hivi, ni squeeze hizo melos, ni kudigi tu vifiti. Ebu vua hiyo leso, ukitingiza kiuno unafukuzezo pepo. Anadai kuni reach, hata mina make effort. 630 minataka hizo pesos, duniweze kufika bei ya Madiva. Nikizoza na kidinga, tupige picha, iwapate insta, ni malifisa. Hips zimejipa, dance to the rhythm, na uslete ujinga. 6x4, wekelea ntaifini. Kuna msupa anakuanga Messi, anapendanga kuset the tone. Kuna vile zikinae sana densi, anafanya na jizi for sure. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro. Leta glass ya beer, ni weekendi nitaadisia. Wapi drinks nichachishe nikipandilia. Moshimbili inafanya nina achilia. Moshimbili inafanya nina achilia. Gonga mbili kachumbari na chipo za mia. Uwe kitando ongeza sosa lafu na pia. Usisa kumarinate, hiyo ngwete maridadi. Mimi si flex ninapenda ku katoto nikapenga, napenda tuma wengi. Itabidi nimetweng, ndio aweze tukubend. Ina make sense, ili time you bonga tunashenga. Kitingiza kiuno utanipata kwenye bench. Nangoja my turn, wapi hiyo kasha. Nataka kunisosi, breakfast na lunch. Akishikisha kinyongi, zake zime blast. Round up the gang, tukatike tukidance. Kuna msupa anakuanga Messi, anapendanga kuset the tone. Kuna vile zikinae sana densi, anafanya na jizi for sure. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro. Mada Shiro, kuna vilume ni Mada Shiro.